High definition number one. Jam.
Yo, Mom.
South.
Malume Baswag in the building. It's your boy, Mom. B. It's like a boy's I got. Bali iwe ni fuma no supaya. Tiwe wa last mambambo ma finali. Iwe na ine paka die die. That's why ina cha dedication. Nika twala iwe ndio injection. Apa manje ni kupasa na mutima. But please baby osa nisia mumutima. Njazi kale za beni kamba sininama. Osa mvirela bacha vandalama. Nda vandalama siva sunga vama nama. Uko mvirela baby uza jama. Veni kamba fichoka pansipa mutima. Za usi hapo baby mumutima. Tiwa sweet kumozi na malips. Iwe, mueve maps. Zondiana, nivavana, lavu yatu hapa ya mboloa. Noti mfwiti, nionzuna, noti musale, koma sugar. Monga chombo, na noa, monga adiamu, na eva. Isi wabili, mwandi ni voleva. Hapa manja, tikwiliza na manja. Isi wabili, tiletete na banja. Nishi hapo, stinga kone banja. Bali pena mula pati hapa ilisota. Wai suma dabo, marube basi mashota. Jaka boys, I got you.
Uyu mutima, umavuta mabada.
I got you. Unga fuse oro trapo, anga kuze ni kukonja. Unga fuse oro tripu, anga kuze mwenye kondiera. Unga fuse harisoni, KB chali jizo. Magweo, tuwa weka ni
mako. Why
mbaya tu.
Get one, made that beat, made that beat, made that beat, made that beat.